shabaab ee ka dagaalanta gudaha dalka Soomaaliya qaybtoodna ku sugan gudaha dalkani Kenya ayaa iminka waxay ka faa'iideysanayeen cabsi xigay oo dawladda dalkani Kenya u fidisay dhalinyarada Kenyan tiradan dhalinyarada oo horaan la sheegay inay ku biireen kooxda al-shabaab ee ka dagaalanta gudaha dalka Soomaaliya qaybtoodna ku sugan gudaha dalkani Kenya ayaa iminka waxay ka faa'iideysanayeen cabsi xigay oo dawladda dalkani Kenya u fidisay dhalinyarada Kenyan ee ku biiray xarakada al-shabaab ee gudaha dalka Soomaaliya ku sugan afartankii ugu horeeyay ee soo gaaray countiga Mombasa waxayna isku soo dhiibeen laamaha amniga countiga Mombasa sidaasina waxa saxaafadda u sheegay gudoomiyaha Filisi Maguma Tumbiki wuxuuna sheegay in iminka ay u tilaabiyeen dhalinyaradana isugu jira haweenya ragba xarumay dawladda ugu talagashay dhaqan celis in loogu sameeyo tirada dhalinyarada ee xarakada al-shabaabka ku biiray ee gudaha dalka Soomaaliya kasoo diriray ama ku sugan ilaa iyo iminka Samagu ayaa dhalinyaradani waxa uu ku sheegay inay kasoo jeedaan magaalooyinka Malindi, Mamburu, Kilifi oo ah deegaano inta badan xarakada al-shabaab qulqulatooyin ay ka sameynayeen tiro badan oo ciidamadooduna ay ka qorteen soo noqoshada xarakada al-shabaab tiradani ka tirsan ayaa noqonaysa tirooyin fara badan oo marba marka kasii dambeysa dowladda dalkani Kenya gacanta ku sii dhigaysay shabaabkuna waxay ahaayeen kuwo iyaguna qulqulatooyin ka geysanayay qaybo ka tirsan gobolka xeebta iyo gobolka waqooyiga bari ee dalka Kenya oo dadka muslimiinta heebahaan ay u degan yihiin tan ayaa waxay ku soo beegmaysaa iyadoo koox la tuunsanyahay xarakada al-shabaab inay ka tirsan yihiin ama ay ku lug lahaayeen hotel ku yaalla magaalada Nairobi ay kireysteen hub fara badanna laga helay ciidamada amniga ee magaalada Nairobi ayaa iminka ku howlan baaritaanona ku sameynaya raggaas oo tuhun laga qabay inay ka tirsanaayeen shabaab gudaha dalkana Kenyana dhibaatooyin ka geysan lahaa dabayaaqadii isbuuciinu soo dhaafnay iyo xarakada shabaab sidoo kale gaari hub u saarna waxaa lagu fashilay deegaanka Isiyeelo kaasoo saraakiishii saarnayna ay ahaayeen kuwa ka baxsaday balse shabaabka ayaa dilal ka geystay deegaanka qarsi u dhacday xuduudda Kenya iyo Soomaaliya isku xirto maxamed faarax shire VOA Garissa.